trendybeats.com.
It's been a minute, shorty. Last game of 90s, baby. This is crazy.
Ananizunguka tukichwani like M check and have a Yanni like M check and have a Yeah, make yuko hot, ain't copying nice come my age. Yuko trend something, goma zake west, I'm Dewey last king. Ana nipa headache, na maliza aspirin. Cans on a face, I'll wake a last. Body number 8, he's still plastic. Scent ya kishua, kitu ka jasmine. Kwa pani upara, shuli ya waxing. And I guess ya endo anafanya town. Kuna joto mana seal city, yuko really hot. Nguwa zipo nyoki zina mshika very tight tight. Kama rubber band, ilo kama tia not. Sasjui ni nye nye, au new wax. Vile yuko bie bie, neza kumtrust. Nachotaka yeah yeah, nipe tuna fast mask. Kaikosha nafsi afana, nizunguka tukichwani like M check and have a Yanni like M check and have a Yeah, big big back, big I double S. Kitu chenye pina na bus etiquette. Kama itatokeo kamona ukiwa na drive car, itabidi upak ndo ubaki concentrate. Sijasikia wimbo unaoeleza ulivyo beautiful. Since first time nachizika ulivyo mzuri vyo. Hapa bado sijaanza kumpa sifa zilofichwa. Nasubira nikubali nianze kumpa kichwa. Kikiki zembe angoki na faranga. Bonge la ndege havutwi na kamba. Moyo unazidisha tumekito kwenye heartbeats. Kama same beats una beat tukimeet. Ila sasa ni nyenye au ni wax. Vile yuko bie bie neza kumtrust. Nachotaka yeah yeah, nipe tuna fast bus. Kaikosha nafsi la ana nizunguka tukichwani like M check and have a Yanni like M check and have a
More music on trendybeats.com.